It's stubborn music.
Yo, you know what? I don't care anymore. Scan it.
General,
I don't care. Maisha gani we unaishi? Mimi kwangu haijalishi. I don't care. Kama leo mekula kuku na mimi nimeshinda kwa supu. I don't care. Nyumbani kwenyu kuna stima na mimi nimeshinda na sola. I don't care. Kama we umelala ukunda na leo unakesha runda. I don't care. I don't care anymore. I don't care anymore. I don't care anymore. Wanani ita Johnny Scani. Mi spendagi madharao. Toka enzi zile za zamani. Tena samaani. Kama wewe ujulikani, basi uja toka maskani. Kama una rap na una imba, lakini ya una yumba. Icho ni kitambi ya mamimba. Mimi sijalika umekeshaba. Mimi sijalika unachapa.
I don't care.
Kuwa mpole ka umeomoka. Haimanishi mimi nimesota.
I don't care.
I don't care anymore. I don't care anymore. I don't care anymore. I don't care, maisha gani we unaishi, mimi kwangu haijalishi. I don't care, kama leo mekula kuku, na mimi nimeshinda kwa supu. I don't care, nyumbani kwenyu kuna stima, na mimi nimeshinda na sola. I don't care, kama we umelala ukunda, na leo unakesha runda. Yeah, yeah, I don't care if you love me, kesho utani hurt me. Mapenzi ya UDA ya ODM, acha kupip my ATM. Aijalisho na josemo soke chapa kazi hema life yunavyo ipeleka pewa kula zako hela post Facebook na Instagram. Yeah, wakitaka wapena TikTok. Cause in life don't compare, live with no fear, mind your own business. Yeah, wea chana nao, fanya mambo yako na wakipiga chabo, kula vitu vyako. Just live your life nani, na live my life nani. I don't care, maisha gani we unaishi, mimi kwangu aijalishi. I don't care, kama leo mekula kuku, na mimi nimeshinda kwa supu. I don't care, nyumbani kwenyu kuna stima, na mimi nimeshinda na sola. I don't care, kama we umelala ukunda, na leo unakesha runda. I don't care, maisha gani we unaishi, mimi kwangu haijalishi. I don't care, kama leo mekula kuku, na mimi nimeshinda kwa supu. I don't care, nyumbani kwenyu kuna stima, na mimi nimeshinda na sola. I don't care, kama we umelala ukunda na leo unakesha runda. I don't care.
I don't care anymore.
I'm living my life.
I don't care anymore.
I'm living my life.
I don't care anymore.